shutu kirangiriza kugace bikubyiye iki aho gwaruka rutangi siguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti kananira abagabo ntiyimye bikubyiye iki
nubutegera iryo umuntu akubariye karishira mu gutwi urifata nka nkama
bikubyiye iki
yababa yakutiyemye ni mu gihe babona yuko bitumvikanye neza bidashoboka
bikubyiye iki
umuntu ashobora gushwana akaja nko mu rubanza bakamuhanura bakiri hasi akanga kuvyumva bamara kuduga hejuru bakamukorera nkico batari kumukorera bakiri hasi akanga kumvira impanuro zabo bwa mbere
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza nshimiye Ala Eve Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nkasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke kuri 76 20 37 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro naho ubutaha
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa
Mukiganiro cy'umuziki cyo mu gitondo twaganiye n'umuririmbyi Focus Bashaho agiye gusohora muri iki gihe cy'iki album yiwe inyuma yuko hari haheze imyaka 20 ata album shasha asohoye watubwira muri make ivyerekeye iyo album uri kurategura
urakoze cyane kumpa akanya ko kuvugisha abantu babumva ndagira ngo nabasuhuze kubera ko ntabwo twaherukanaga kubera ko nigeze gukora aho ngaho akanya gatoya fa imyaka itari mikeya iyo album rero ubundi ntabwo nteganya kuyisohora muri intoki ariko natangiye gukora indirimbo zizayijyaho icyo nashoboye gusohora ubu ngubu niyo ndirimbo yitwa Ndiho Ntariho
iyo ndirimbo niko kuwayihaye iryo zina
nayise ko kubera ko ndirimbamo ibintu biba ku bantu biba ku buzima biba mu buzima umuntu ashobora kugira ibibazo bikakugora ukumva ndetse wanihebye utagishaka no kubaho ariko nyuma abantu bakagufasha bagatuma ushaka gukomeza kubaho noneho ugakomeza ubuzima
kuba ariko baratwumviza reka ducishe ko iyo ndirimbo Ndiho Ntariho iyo muririmbyi Focus Bashaho
Thank you.
Ijwi Amerika I Washington DC mu kiganiro cy'umuziki muri kitondo turi kumwe n'umuririmbyi Focus Fashaho niko kivyagufashe iyo myaka 20 yose udasohoye inzindi ndirimbo
habayemo byinshi ariko cy'ingenzi navuga nuko nahinduye ubuzima nahinduye igihugu ano ntangira ubundi buzima ndubaka ndakora n'akazi aho ngaho ku Ijwi rya Amerika urabyibuka imyaka igera ku 10 no nkabiburira kanya kuko nari mpugiye muri ubwo gushaka kubaho no kugira ngo umuryango wanjye ushobore kubaho ariko ntabwo byambuzaga gutekereza gukomeza kuririmba kugeza ejo bundi uwitwa Dadi Casanova mu mwaka w'2014 asubiyemo imwe mu ndirimbo zanjye yitwa Ishiraniro n'abantu bakayikunda cyane bamaze kuyikunda ndavuga ariko se ko nari ngifite abantu bankunda wa mugani kuki ngiye ntasubiramo ngo nongere ndirimbe nuko nongeye gusubira kuririmba
ufatiye ku ndirimbo wari waririmbye kera nizi uri kurategura hagiye ushane cyane wandanije mu nzira imwe mu byo wavuga ko nibihe ukunda kuvuga ko mu ndirimbo zawe
ngiye ubundi ndavanga ariko ndirimba cyane cyane ubuzima nk'umwe ndirimbo Ishiraniro ndirimbamo ubuzima bwo mu mugi ukuntu baba bumeze n'ukuntu baba bugoye n'ukuntu ushobora kwibeshya wahura n'abantu bo mu mugi ukagira ngo bakwitayeho kandi batakwitayeho bibereye mu byabo bagutega amatwi ariko batakwitayeho ariko n'urukundo ndarurimba kuko narwo nirwo nzi cyane nko mu ndirimbo yitwa Gatako abantu bakunze cyane ndirimbamo urukundo akenshi rero ndirimba ibintu by'urukundo cyangwa hari ibintu by'ubuzima ariko hari ibintu ntajya ngeraho ntabwo njya ndirimba ibintu bya politiki cyangwa ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma abantu barebana nabi cyangwa basubiranamo cyangwa binabatera isoni
mu ndirimbo zawe hariho abandi baririmbyi nk'abaririmbyi bakomakomeye woba urondera gukura ko uburyo uririmba byo no kwita inspiration cyangwa ufise style yawe wihariye
nge numva mfite style yange nihariye ariko ntabwo nyihariye na kwijana kubera ko nanye mfite ubwoko bw'umuziki nkunda kumva so ngerageza gukora mwene ubwo bwoko ariko ntangira no kuririmba urabona ibintu nabitangiye ni mukuru ho gatoya ariko icyo gihe icyo numvaga cyane nge nashaka gukora style ya reggae nubwo ubu ndagerageza niyo Ishiraniro ni reggae cyangwa se indirimbo izo bita balade nk'iyo ngiyo ndiho ntariho cyangwa izo za Gatako n'izindi
mbere yuko tubandanya ikiganiro n'umuririmbyi Focus Fashaho reka tubashirire ko iyindi ndirimbo yiwe nibaza ko yari yaririmbye kera yitwa Ishiraniro
Give me
Radio izwi ya Amerika i Washington DC kugura maradio yanyu iganiro cy'umuziki muri kitondo muri kumwe naje Fidel Niyongabo natumiye umuririmbyi Focus Fashaho yasohoye indirimbo yitwa Ndiho Ntariho agiye gusohora izindi ndirimbo na album inyuma y'igihe kirekire yaramaze adasohora indirimbo watanguye umwuga wo kuririmba ufite imyaka iyi
ntangira gukora umuziki nyako ukora do nkore indirimbo zishobora kujya kuri radio abantu bakazumva cyangwa bakazicuranga nko mu bitaramo nari mukuru nari ndangije kwiga muri kaminuza nari mfite imyaka muri za 2025 gutyo
icyo cyumviro cyakujemo gute inyuma y'icyo gihe cyose
ubundi narabikundaga ariko urumva ko nagombye kubanza kwiga nagombye kubanza kurangiza amashuri nta kanya nabiboneraga ariko narabikundaga kuko n'ikintu cya mbere nakoze ngitangira kubona udufaranga twanjye ku mufuka n'umunyeshuri twa buruse naguzemo gitari na karadiyo bita Walkman narabikundaga ariko nkabibura umwanya kubera amashuri nshoboye kwigobotora rero amashuri arangiye nibwo natangiye gucuranga
umwuga wo kuririmba ku baririmbyi benshi baravuga ko bitoroshe kugira umwuga ushobora kuguha uburyo bwo kwibeshaho wibaza ko urabye nka ngaha muri Amerika ubuzima butoroshe uraza ko mu ndirimbo uri kurategura ko ushobora kuzogerageza kuraba nyine wo biye umwuga cyane ibintu zogira ku ruhande rw'ibindi bintu yindi mirimo uri kurakora yo kwibeshaho
nicyo cyizere ariko nk'uko babivugaga biragoye kubera ko biterwa n'aho uri bikanaterwa n'abantu bagushyigikira uko bangana ariko ubundi nicyo cyizere yuko yazashobora kugira ikintu bimarira bingezaho nanjye bikantunga nk'uko bitunga abandi ariko ntabwo aricyo nshyize imbere cyane icyo nshyize imbere cyane nuko umuziki wanjye ntazahirima ukindimo abantu batawumvishe ngo bawukunde cyangwa bawugaye icyo nshyize imbere cyane ni nukushiri zonde nimbo hanze abantu bakazuma uko sina nashoboye kubikora mbere muri 1994 byabaye mu Rwanda urabizi byo byatumye ndashobora kubikora kandi narindi muri studio nimo mbiteguru wewe ndagira ngo nkomereza aho nerengeza aho ngaho nizo ndirimbo narashoboye gusohora dusohore
izo ndirimbo uri kurategura wikuzitegura na wenyine cyane hari nk'abandi baturanzwe mukuye murafashanya mu ndirimbo zimeze
nyuma ubundi inyinshi ndazikorera naziyandikira nkiyandikira umuziki nkiyandikira n'amagambo none nyuma nkaza gushaka abantu bamfasha kuzicuranga muri studio neza uretse rero iriya ndirimbo ndiho ntariho niyo umugenzi wanjye witwa Gasaro yanyandikiye amagambo yayo muziki nayo nimufite ariko ama magambo none nyashyira ku ndirimbo ariko akenshi ubu ndiyandikira nkiyandikira umuziki nkiyandikira n'amagambo
bitwara nk'igihe kingana iki kugira ngo ubushobore guheza nk'indirimbo yose nzima
biterwa n'indirimbo iyo ari yo ariza yihuta rwose n'amagambo akaza yihuta nta kibazo akaba n'indi utangira wamara gukora agace ukumva ntabwo irimo guhita ukaba utegereje gatoya hari n'izureka rwose kubera ko zanze kukuzamo navuga ko hari n'izo ugera ukareka kubera yuko nawe igeza ukumva itakigushimishije cyane ukayihurira so hari ishobora kumara n'icyumweru utarayirangiza n'ukwezi n'amezi atandatu hari niyo ushobora gukora mu munsi umwe
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mbere ko tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi Focus Fashaho reka dusubire tubumvishe imwe mu ndirimbo ziwe twa gatako
Oh, no, see.
Muziki kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC twatumiye umuririmbyi w'umunyarwanda Focus Pashao yasohoye indirimbo ndiho ntariho akabikara tegura n'izindi na album inyuma y'ikiringo kirekire yaramaze kirimo imyaka 20 adasohoye album shasha n'indirimbo shasha indirimbo utegura zose ziri mu kinyarwanda cyane hari zusho bagushira no muzindi ndimi kugira ngo girageze kwagura abakumvira
kugeza ubu ngubu ndirimba cyane cyane mu kinyarwanda kubera ko abantu bankunda banandi kera nkiririmba naririmbaga mu kinyarwanda cyane cyane ariko nzi no kwandika mu gifaransa no mu cyongereza ariko izi gifaransa n'icyongereza ndateganya kuzikora vuba kubera ko n'ikintu kizaza nyuma bitewe nuko izindi izo mu kinyarwanda zizaba zakiri izo ndimo gutegura ubu ngubu
niyihe migambi ufise ku bijyanye n'umwuga wawe kuririmba yabya hafi cyangwa iyo mu bihe biri imbere
mu migambi mfite harimo kurangiza iyo album navugaga hanyuma nkazanakora amavideo yazimwe muri izo ndirimbo hanyuma byagenda neza wenda nkabona n'undi muntu dufatanya none tugakora undi mushinga w'izindi ndirimbo ndatekereza cyane cyane abantu twakoranaga umuziki kera abantu bo mu kigero cyanjye n'ubungubu bakiriho kandi bagikora umuziki wenda mu Burayi cyangwa se no mu Rwanda urebye niyo migambi yanjye ubungubu
iyo abo muri kurategura hari izina urayiha cyangwa uracyabyimvira
ndateganya kuzayita nicyo mbereyeho iyo ni indirimbo y'urukundo nakoze indirimbo isobanura urukundo uvuga ku rukundo rw'abantu bamaranye igihe bamaze gukura batakiri b'abana b'imyaka 15 cyangwa 20 urukundo rw'abantu bakuru nicyo mbereyeho ndateganya kuzayita gutyo
mu mwuga wawe wo kuririmba aburondera abafana benshi urondera abafana bo mu myaka itandukanye bava mu bihingi itandukanye cyangwa hari abo uri ku urondera ko urabona nk'ubu urwaruka rushasha babita millennials bafise abo bakurikira cyane n'abaho uri kurarondera
nyine ndashaka kugera ku bantu benshi ishobora kugeraho kubera ko abumva ikinyarwanda bose numva indirimbo zanjye zagombye kubashimisha cyangwa zishobora kubashimisha. Nasanze n'abana mu bana batoya nk'abana babyirukaga icyo gihe muri za 90 mvugwa cyane mu muziki wo mu Rwanda, nasanze bakunda indirimbo zanjye. N'ubu rero baracyahari bazikunda. Nkavuga rero nti bon, uko ndirimba ibintu abantu bose bashobora gukunda, kubera iki nabo ngabo ntabashyiramo? Ariko bo ntekereza cyane, urumva ni abantu bakuru kuko nibo bashobora kumva ibyo mvuga, nibo bashobora kumva mvuze nti nicyo mbereyeho. Urukundo rw'abantu bakuru nibo bashobora kubwumva, babana ntabwo babyumva. Ariko abo numva nagera ku bantu bose nshoboye kugeraho.
Igihe waririmba mu nyuma ukavuga ibyashyitse ugahagarika muri icyo kiringo, abafana bawe hari abagerageje kugushikira bakubaza igituma udasohora indirimbo?
Iyi bakomezaga babimbaza inkiri naho ngaho ku ijwi rya Amerika, ariko nkabasobanurira ko nshobora kuzongera nkagaruka, twari akanya nabuze. Kandi koko nibyo, ni akanya nari narabuze, kuko ubungubu ubwo nakabonye nicyo gituma nongeye gutangira.
Hari ibiteramo uzogerageza kugira mu minsi iri imbere?
Ndabiteganya nabyo, ariko biterwa n'uko abantu bazakira ibindi ndimo gukora ubungubu. Niba bikunda buriya nzagerageza.
Uteganya kubigira ngaha muri Amerika cyangwa no hanze?
Muri Amerika, ariko no mu Rwanda mbonye umuntu untumirayo, mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa n'ahandi muri Afurika nabo nagenda.
Kenshi mu ntarabya abantu bagira umwuga wo kuririmba barigize umwuga cyane cyane muri Afurika, reka nibaza n'abanyafurika bari ngaha hanze, muri gikorwa kitoroshe kugira umuntu akishobore kukironka mu buryo bwo kwibeshaho, na cyane cyane ko usanga indirimbo nk'ubu ugombye kuzigurisha abantu bashobora kuzishyikira bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi, ugasanga baraziganye mu bituma abaririmbyi badashobora kuronka ubwo buryo. Ni iki ubona abaririmbyi bo muri ibi bihe bashobora kugira kugira bashobore kurwanya abantu bashobora gufata indirimbo zabo mu buryo budaciye mu mategeko?
Ubundi ikintu umuntu aba agomba gukora na mbere yo kuzisohora, uretse ko nanjye ntari mbizi mbimenye vuba, ikintu ugomba kubanza gukora ni ukubanza kuzikorera icyo bita copyright. Ni ukuvuga indirimbo kuzigira izawe 100%, ugomba kuyisubiramo akajya gusaba uburenganzira ukawumuha uburenganzira bwanditse. Ibyo iyo bitabaye, iyo utabanje iyo umuntu asubiyemo indirimbo yawe cyangwa ayigurishije ukundi kuntu atabanje gusaba uburenganzira, ushobora kuvamo ibibazo bikomeye. Ushobora kuvamo ibibazo bikomeye kuko hari n'ababireganira kubera ibintu by'amafaranga, burya ntabwo biba byoroshye. Ari ubufaranga bw'ubusa wenda nk'umudorari bubiri cyangwa butatu bishobora kutaba ikibazo, ariko ari amadorari nk'ibihumbi 30 cyangwa 40 yakuye muri iyo ndirimbo yawe, ubundi yagombye kugira ikintu akumenyera nawe ukabaho bikagutunga. Icya mbere buri mucuranzi cyangwa buri murimbyi yagombye gukora ni ukubanza gukora izo ndirimbo kuzigirira ntuza icyo bita copyright, kuzigira izawe, kuzigira uburenganzira bwa 100%. Uyikeneye wese ushatse kugira icyayikoresha kimuha amafaranga nawe akagusaba uburenganzira. Ubwo ni ukuvuga abayicuranga, abazicuranga mu bitaramo, abashaka kuzigurisha mu maduka yabo, cyangwa se n'ushaka kuyisubiramo kugira ngo ayihindure ukundi kuntu. Ariko iyo ntambwe iyo twaraye tugeze ahantu heza, abadukunda bagombye kudukundira kubera ko tugeze ku buhanga nk'ubw'abandi, abandi bageze ubu natwe turahageze.
Mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo, ku ndirimbo nshasha yasohoye Ndiho Ntariho hamwe n'izindi ndirimbo ariko arategura na album nshasha, turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe, twari kumwe.